The Hanks Media.
Sit down. What the Narinya ya maje? Maje, baby, twala tugende. Mbuga tugende, mambo we. Olugendo nakute rakabi. Rakabi. Binyu mangangu weka weka mwa. Babu nenji sunda mwao. Gala tu vau, ey, te tu vau. Love on en kubika kontyo. Nawe don kulembero. Ugwa driver. Baby, you're my darling.
White Lion.